e nokkuji kewdi Mali hono Tukkay Gawo e Kadjulu sukaɓe na kinni golleji e sembe calɗi mabɓe mbawana yo alhaali musarabe hewɓe goytiki
eɗen selli gawuɗo jaati min mi yaya suka so gonga o mine yiɗi ɗum watta eɓe gaɗa ɗum yalla eɓe keɓa wawde daranade saɗɗawol mabɓe so wona ɗum kutteje ka ana hen jaati sukaɓeɓe jaata école wala fuu koɓe janguinte wala fuu du koɓe andani eɗo hono neɗɗaku yarta laamu lindi an hani dara darde muɗum yalla yimɓe ne gaɗoɓe oɗo golle ana heeɓa ɓilleɗe
laamu koye oyo nokku jigaji leydi kewɗi sukaɓe heeɓa ɗum na nawtere e ley nokkuji damaji ɗi e wi Mamadou Koulibaly horejo fedde halnan en kay yo saabi saɗɗa saraɓeɓe
e kereduji ɗi suka woni neɗɗo mo saraɓeɓe tugotoɗo muɗum arande suka fuu gaɗo golle jardin o yo suka joho guesa wakkati ndungu kayi e nokku kanñi sukaɓe hewɓe fuu ana yalta école yahale ɗiɗo nokkule
golle sukaɓe so le nokkuji damaji dembal e kala golleji sembe calɗi tawaɗi ne wawa jaati sambinde hello ley gurdam sukaɓeɓe non holitiri fa hande Mamadou Koulibaly horejo fedde halnan en kay
kutteje nawɗe woni hen won e sukaɓe rewɓe gaɗoɓe golleji ɗi leydi fuu wala hen leldoytoɓe to worɓe ɓe keeɓi fuu ɓe ɗiɗo nokkule to kanga ittete hunde fuu ana waɗe to ɓeɗo sukaɓe jaata école wala du fuu koɓe andani gangal
neɗɗaɓo
tawene sariyaji ne haɗa nawtorade sukaɓe e ley duuɓi mabɓe yogaji ley golle gamali ga jateji taykaɗi ɗi na kulɓini non holiti Salifu Bagayo go o teddinawo to ministére humanide kabar golle
minen kaɗo amen ɗo kina suka hiɓɓina duuɓi sappo e joyi tafon somin ɓamaɗo e golle lenuygal sariya amen o ana holita ley hen wiide jande leyre suka yo wajibi e meere fa hiɓɓina duuɓi sappo e joyi millionji sukaɓe le leydi amen ndi wondi fewde ɗiɗo
tiɗɗalaa
alhaali baasi oɗon na jogui kutoji dow sukaɓe to gawatun sukaɓe yogaɓe kay kaɓorɗe jaati nawtorto non holitiri madame Sanogo Bintou Traoré horejo gollide région Gawo humaninde kabaru rewɓe sukaɓe e galle
ila baasi o fuɗɗile leydi amen ndi min paabi ke sukaɓe hewɓe gundunoɓe gollididde mangal paɗe enɓe ɓeɗo sukaɓe yo neltenoɓe guɓe terroriste enɓe na du mangal paɗe amenɓe
sukaɓe yogaɓe mbawɓe hisude e ɗiɗo golleji ji guese e nokku damaji keeɓi natude e juuɗe pelle yogaji kay booje hakkeji sukaɓe yogaɓe mabɓe ekintinte golle non holitiri Oumar Touré kuniɗo kabaruji gollirde service children
mi itti temeɗe sukaɓe e golle mi neltiri ɗum yaade école won e mabɓe jaɓɓo yaade gollude saabu yiɗa école gano mi landi ɓe jiiɗa yaade école ɓe hoɗu woni koɓe jiiɗi wadde yogaɓe holiti wiide ana yiiɗi ñooli woɓɓe ɗo holiti wiide ana yiiɗi laatade munisé en mi kawrintini ɓe fuu min tewti yimɓel mawɓe janguinde ɓe ɗiɗo golleji mi tewtani ɓe nokkule to ɓe mbawi joɗade fa mi gaɗa oɗo
golle mistin wiide dental ministére rewɓe keño ministére saria ɓeydade ministére golle gali karutal ñande sappo e nayyi avril ƴaɓɓino ndu yella totodirde hakkillaji dow ko heeɓi gollede e ley haaɓo fewde golle sukaɓe ley leydi Mali